kuendesha online mbele mina songa nige mseki na wangilesha idosti mambo baya izo mina bisha maheta mtaba kinikiribisha online mbele mina songa
check it over slim nafo kam nina shine style soda down kwenye flow mina lime ebo kam niku show vile dazo ina flow juu leo kuna dosi ya kam kuwa bo saka mwala sani fanya niko juu ndo mana sina stress ata kama sina do ebo kam niku show vile uwa tuna flow mano seja kuwa kama yule mwanya anado
niki msiki na wakilisha idemo slim mambo baya izo mina bisha maheta mtaba kinikini bisha online mbele mina songa niki msiki na wakilisha idemo slim mambo baya izo mina bisha maheta mtaba kinikini bisha online mbele mina songa
mina chifil kimsiki ntatobo ando mana nimeketi ngoma yangu na ito Kenya, Uganda, Tanzania ntatobo mjini mashambane nikipita kila mkoa oh my god, nipetia sawa ile unadhani itakao niyoko mwisha yangu ya wevu unapongeza TikTok ili kuwa show kwa kemara niko poa
kimsiki na wakilisha idemo slim mambo baya izo mina bisha maheta mtaba kinikini bisha online mbele mina songa kimsiki na wakilisha idemo slim mambo baya izo mina bisha maheta mtaba kinikini bisha online mbele mina songa
najikasa kisabuni kujikimu kimaisha juu god anates wale wote wenye shida anasema bisha bisha amba chochoto tapeo zetu kukaa ukidai god knows oh my god nipe njia sawa ile unadhani itakao nioko maisha yangu yawe huru na kuongeza sikitoa ili kuwa show kwa kemara niko poa
kimsiki na wakilisha idemo slim mambo baya izo mina bisha maheta mtaba kinikini bisha online mbele mina songa kimsiki na wakilisha idemo slim mambo baya izo mina bisha maheta mtaba kinikini bisha online mbele mina songa
ama boy choka damu so nimetoka fan niko hapa fijijini yani kusaka chapa madharau sipendi napunguza tamaa pangangaza mtaili ni baki kuwa star
kimsiki na wakilisha idemo slim mambo baya izo mina bisha maheta mtaba kinikini bisha online mbele mina songa kimsiki na wakilisha idemo slim mambo baya mina bisha maheta mtaba kinikini bisha online mbele mina songa
Kimsiki na wakilisha idemo slim mambo baya izo mina bisha maheta mtaba kinikini bisha online